Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Urubuga rwa interneti ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Placide Magambo.
Tubahaye ikaze
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema ndetse na mugenzi wanjye Placide Magambo umunyamakuru urimo kwimenyereza umwuga hano ku Ijwi rya Amerika. Ibihugu byahuye n'intambara, urugomo ndetse na genocide, hari byinshi bikenera mu gufasha abaturage babyo kongera kwiyubaka. Imwe mu nzira abahanzi bakoresha kugira ngo bunganire ibihugu byabo kugera kuri iyo ntego harimo gukoresha ikinamico bafasha abahungabanijwe n'amakimbirane kubona indi nzira yabafasha komora ibikomere ku mitima yabo iba yarakomerekejwe n'ibyo banyuzemo. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaganira n'umwe muri abo bahanzi witwa Hope Azeda. Uyu anayobora iserukiramuco ry'ubuhanzi ubuntu cyangwa se ubumuntu Arts Festival. Hope Azeda ni nawe kandi watangije itorero Mashirika mu mwaka w'1998 rikora ibijyanye n'ikinamico. Yatangiye gukina ikinamico akiri muto aza no kubyigira muri kaminuza ya Makerere mu gihugu cya Uganda. Mu byo akora harimo kwandika ikinamico, kuba umutoza w'abakinnyi ndetse no gukina. Ubu tuvugana na Hope Azeda ari muri leta ya Colorado hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu minsi ishize yahawe ishimwe ryitiriwe McNold nyuma yo gutoranywa mu bahanzi bahize abandi ku rwego rw'isi. Placide Magambo, watubwira muri make ikijyanye n'iki gihembo cya McNold?
Ya kuri iki gihembo rero nuko icyo navuga nuko guhera mu mwaka w'2008 iri shimwe rya John McNord rihabwa abantu bazanye impinduka zigaragara ku buzima bw'abantu bakoresheje impano n'ubushobozi bibayobora mu nzira nziza z'iterambere, bakabera urugero mu kwikemurira ubwabo ibibazo bahura nabyo nk'imbogamizi muri isi. Iryo shimwe kandi ryashyikirijwe Azeda na bagenzi be hashingiwe ku buryo hazirikanwe imirimo ntangarugero akorera muri iryo serukiramuco wavugaga ry'ubuhanzi ubumuntu cyangwa se ubuntu rihuriza hamwe mu Rwanda abantu bamurika ubuhanzi bubafasha bufasha bahungabanyijwe n'amakimbirane kwibonera neza izindi nzira zabafasha komora ibikomere ku mitima yabo iba yakomerekejwe n'ibyo banyuzemo. Rero kuri inshuro ya 11 iki gihembo ngarukamwaka gitanzwe cyahawe Hope Azeda yashyikirijwe irishimwe hamwe n'abandi bantu bane baturutse mu mpande zitandukanye z'isi.
Urakoze cyane Placide Magambo. Hope Azeda rero niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga. Mbere na mbere Hope Azeda, twagira ngo tugukeze kuri iryo shimwe wabonye.
Urakoze cyane.
Mugenzi wanjye yarasobanuye mu magambo make ibijyanye n'iri shimwe ryitiriwe John P. McNold, ariko mu magambo make wowe warigizemo uruhare ndetse uranarihabwa, watubwira ibijyanye n'iryo shimwe?
irishimwe rihabwa abantu babagerageje gufasha ibihugu batuyemo mu nzira z'amahoro. So ubu ndi umu fellow abantu bita fellow nakoze training muri Africa Leadership Initiative. So hari bi ari amatsinda atandukanye munsi hose ajyanye n'iki gikorwa cya leadership. Ubu ndi ahantu hitwa Aspen Institute of Leadership, bakora action forum buri wa karindwi.
Icyo ni ikigo cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe imiyoborere.
Yego. Subwo nanje nakoze yo training bwa mbere na mbere nago nari nabyumvishe kuko nago niyito umuntu uri muri ibintu byo kuyobora cyangwa ikindi umutoza, ariko barambiye bati ibintu ukora bifasha society gutera imbere. Ubwo nawe rero muri leaders ubarimo. So ni muri urwo rwego rero naje muri uku kwa karindwi. Hariho seminar irimo kuba yitwa Action Forum, harimo abantu barenze ibihu 500 baturutse mu mande zitandukanye munsi hose. Ubwo nanjye bari banoranyije yuko nzabona iki gihembo byaranunguye, kuko numvaga nta kintu ndakora. Ariko mu myaka ine narangije iki gikorwa cyitwa natangije iki gikorwa cyitwa Ubumuntu Arts Festival, ari nayo project bagusaba gukora. Kuko iyo uri umunyeshuri muri Africa Leadership Initiative barakubwira bati wakoze imikino turayibona yego, ariko niki urimo gukora kugira ngo n'umunsi wavuye no muri iyi nsi icyo gikorwa kizakomeza. Njyewe rero nakoze Ubumuntu Arts Festival, aho mvugira ubu ngubu hamaze kuza ibihugu birenga 34 mu Rwanda, kandi iyo bije ntabwo biza gusa kumurika, biraza bigahura n'ibindi bihugu tukaganira ku bintu bijyanye n'amahoro n'ibibazo tugenda tureba biza munsi n'uburyo twakoresha ubuhanzi. So ni muri urwo rwego bampaye iki gihembo.
Kuri wowe se nk'umuhanzi bikubwiye iki? Uvuze ko witabira iyo nama, wari uzi ko ahanini bagamije cyangwa se bibanda ku bayobozi, ariko uza kwisanga ko n'abatoza bagiye bakora ibintu by'indashyikirwa nabo bafatwa nk'abayobozi muri sosiyete, wabyakiriye ute?
Byaranunguye cyane, byaranunguye kuko ubundi ndi umuhanzi, si waba uri umuhanzi bakakubwira ngo wakoze ibi n'ibi, numvaga njye n'icyo ndakora. Kuko uyu ni umwaka iri serukiramuco ryabaye inshuro ya kane, numvaga nibura rikiburamo imyaka nk'itatu ngo numve ngo ni ikintu kera ko kimaze gukura cyane, abantu bari kukibona ku mbuga zacu. Byaranunguye, sinfite n'amagambo yabisobanura.
Ahangaha hari ikibazo, ubifata nk'aho ari ndi impano waba warivumbuyemo, kuko cyane cyane ko wavuze ko wowe wibonaga nk'umutoza, ariko bakaza kukubwira ko ukaza kuvumbura ko wibonyemo nk'umuyobozi. Ni ndi impano wabonye muri wowe?
Ni impano yarindi Mariko sinarimbizi, kuko iyo bavuze bati ufasha abantu igihumbi bashyize muri stade nk'iriya mikino tujya dukora nka mashirika dukora muri stade ukayobora abantu igihumbi ngo bakine, ubufite skills za leadership, ubufite iyo mpano y'ubuyobozi, ariko ntabwo ari iby'ubutindaho cyane. Njyewe mba mbibona nk'ugutoza abantu, ariko kuyobora abantu igihumbi mu kwezi kumwe bagakora ikintu kimwe, kandi bose badaturuka ahantu hamwe badakora ibintu bimwe, haba harimo ikintu cya leadership.
Hopa Zeda, nari nabivuzeho, imwe mu nzira mwebwe abahanzi mukoresha kugira ngo munganire ibihugu byanyu, cyane cyane bishobora kuba byaranyuze mu bihe bigoranye, kugira ku ntego yo kubanisha neza abantu, mubikora munyuze mu ikinamico. Nzi ko Itorero Mashirika barishinze mu mwaka w'1998, utangiza iryo torero icyo gihe intego wari ufite yari iyihe? Wibonaga ko ugiye kunganira leta mu bijyanye no kongera kubanisha abantu?
Ntabwo ari byo natinzeho cyane, kuko nibwo nari nyarangiza university, kandi muri university nazirikanye na specializeze mu gikorwa cyitwa mu masomo yitwa Theater for Development, iterambere rya sosiyete dukoresheje ikinamico. So ni ibintu twize bigusaba yuko ureba ikibazo kiri muri sosiyete cyangwa mu muryango cyangwa ahantu tuyukavuga uti ndabona hano hari ikibazo ari imyumvire abantu batari kumva neza ni gute nakoresha art kugira ngo abantu bumve so ni mu buryo bwa sensitization twebwe twize so njye mu Rwanda nagumaga ndeba izi gaps z'abantu tutaru barimo gutera imbere mu buryo bujyanye n'amahoro nyuma y'ibibazo by'abanye mu Rwanda so nabwo cyo kintu naje ngo nje gukora ariko njyewe naje mfite umukino nari naranditse witwaga amashyiga ya sehutsi twa wajyanaga n'ibintu bijyanye n'ubwiyunge byo kuvuga bati urabizi ariko ni ngombwa yuko abanyarwanda tubana neza mu mahoro kugira ngo igihugu gitere imbere nibyo nje naje ndimo nabwo naje mvuga ngo zakora ibi nibi 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 niba ahubwo umunsi ku wundi wabyaraga ikindi kibazo nkakoresha ubushobozi mfite bwo gushaka kugikemura mbikishije mu buhanzi
Hope Azeda mwitangazamakuru hari ibintu twita full disclosure cyangwa se kuvuga uruhare ushobora kuba waragize mu bintu runaka navuga ko iyo kinamico amashyiga ya sehutsi twa nange nayigize mu ruhare
wakoze iki
nange nari umukinnyi icyo gihe
ndabyibuka rwose wari umukinnyi nawe batubwira ukuntu wabibonaga ese wumvaga ibyo ari byo wumvaga ibyo twakinaga
icyo gihe byari bikiri bishya cyane abantu ntago babyumvaga ariko mugenzi wanjye afite ikindi kibazo ashaka kukubaza
ndumva ahubwo ari kibazo hari ni byiza ko naye ndi mugenzi wanjye nawe yabigizemo uruhare ahubwo nge kibazo nababaza icyo gihe nibwo u Rwanda rwari rukiva mu muri genocide mu bihe bya genocide nibwo yari kirangira ndumva ari imyaka ine gusa yari ishize icyo gihe byakiriwe gute kuko ibikomere byari bikiri bibisi byari icyo gihe byakiriwe bite
n'ibyukuri byakiriwe neza kuko nkuko Eda bivuze wabonaga abantu batarumva ibyo ari byo ariko bakabona birajyanye n'amateka baciyemo ugasanga iyo twakinye hariho ibice usanga abantu bari dufata akanya tukarira ariko ugasanga na kandi gace k'imozamarira turasetse ariko ugasanga ubuzima ni uko bumeze ubuzima bamwe akababaro bukabamwe ibyishimo ariko ikingenzi ni uko tuba dutangije platform aho dutangira guhanagura cya gisebe kandi gisebe ntago cyakira utakitavuye ngo ugihanagure ugikureho umwanda so nuko iyo teatri yarimo gukora nuko atikora ikora igende ihanagura igisebe ubabara ariko unakira
ikindi muri icyo gihe abantu bari bamenyereye inkinamico cyangwa se ikinamico zinyura kuri radio ntago ikinamico za teatri kujya muri sale kugira ngo mugaragaze izo mpano zanyu ntago byari bimenyerewe cyane mwabyakiriye gute mwabyifatagamo gute icyo gihe
mu byukuri byaradutangaje kuko tujya no gutangira wasangaga abantu hari abaducaga intege bati abanyarwanda ntabwo bazumva ibi bintu njye nkibaza impamvu bavuga abanyarwanda ntabwo bazumva ibi bintu niba umunyarwanda ashobora kumva teatire kuri radio kuki atakwicara ngo noneho arebe niba umunyarwanda ashobora kureba filimu kuri televiziyo kuki atakwicara muri sale ngo arebe ikinamico ariko byaradutunguye ko twabikoreraga hari kuri St Paul muri Kigali ugasanga sale yaruzuraga kandi no kwinjira icyo gihe twageragezaga guca amafaranga twacaga amafaranga 2,500 ntabwo ari amafaranga make ariko twakinye inshuro zirindwi kandi wabonaga huzuye kandi abantu babyitabira ukabona birabashamaje ariko baratwara n'inyigisho bakavuga bati ariko ibi ibyo ari byo byose ibintu birimo ubuhanga
hanyuma kuki wahisemo ibijyanye no gukora ikinamico ahanini kigamije kongera kubaka sosiyete hari byinshi wari gukora ikinamico zifite ibindi byinshi zivugaho ariko atari ibijyanye n'inzira yo kongera kwiyubaka
mu byukuri nsubiye mu Rwanda n'amateka nahasanze byankoze ku mutima cyane ariko ndavuga ni nanjye hari uburyo mfite nanjye nagerageza nasanze igihugu kiri muri gutangira ibikorwa by'ubwiyunge gutangira ibikorwa bya za gacaca ibiki byo ndavuga nanjye nk'umuhanzi ndumva nanjye nakoresha impano mfite cyangwa se ubushobozi mfite kuko ntabwo wajya muri universite ngo urangize kwiga wagaruka muri sosiyete utuyemo nta kintu na kimwe wageraho nakintu nakimwe bageraho na udafite amahoro amahoro ni turayakeneye natwe abahanzi na guvuga ngo amahoro na yakana kana kanaka suburyo bwose bushobote ngewe numva ari uburenga ari ishingano zacu nk'abahanzi natwe kugerageza ngo dufashe ariko kandi nari nabyize nari nize isomo ryitwa theater for development saburetse nibijyanye n'amahoro uko uziri ushobora no gufasha abaturage kurwanya malaria cyangwa kurwanya ibibazo by'imirire mibi
binyuze mu ikinamico
exactly si ibintu bijya amahoro gusa ni ibintu bijyanye no guteza imbere society butuyemo mu buryo bwari bwo bwose mu myumvire mike abaturage bafite ushobora gukoresha ubushobozi bufite bwo mu bujyanye bwo mu ikinamico cyangwa ikigo kubafasha kumva kurushaho
Hopa Zeda abantu benshi bakunze kuvuga ngo abantu bajya kwiga ibijyanye n'ikinamico muri za kaminuza akenshi bagenzi banyu barabaseka. Byakubayeho.
Byara baransetse na n'uyu munsi ari abantu usanga bambaza bati se hopu bya bintu uracyabirimo ni barabyumva. Nyuma y'imyaka runaka mbirimo naba atantine banje sanga bavuga se hopu racyasimbagurika muri bya bintu bumva nyine batarabyumva neza baraguseka ariko iyo babonye ibikorwa bakoze ibikorwa nibyo byivugira ujya kuva ataruka abantu n'abahanga so barabiduseka kuko ntabwo ari science ntabwo ari ibindi bikorwa ntabwo ari agriculture ntabwo ari amategeko ngo bagiye kwiga ariko tuzi neza ari amategeko ari science ari uburezi ari iki byose bikeneye art ntabwo art burya ni umuti ku bwonko bw'abantu niyo mpamvu usanga n'umuntu uvuye wiriwe mu rubanza imanza z'abantu yumva music ashaka kureba filimu kuruhuka ni kinini cya vitamine
uvuze ibintu bikomeye cyane hope ahangaha abantu akenshi na kenshi batitaho cyangwa se batumva nk'urugero natanga kenshi na kenshi ni nk'abantu bashwanye mu muryango yaba umubyeyi n'abana yaba umugabo n'umugore bagashwana uburyo kugira bongere basubire neza mu murongo nuko hari bagira akantu baganira bagaseka na bya bintu bakabyibagirwa bakongera ibi bintu wabitugeranyiriza gute n'igihe cya genocide igihe u Rwanda rwari ruvuye muri bihe bikomeye abantu imitima yaramenetse abantu barakomeretse bakibana n'ibikomere wowe ukazana wa mugani ibintu byo by'ikinamico isetsa abantu kugira bongere basubire mu buzima busanzwe wowe usubiye inyuma ubona nk'ibyo bintu byarahinduye iki kuri community mu mibanire y'abanyarwanda
birahindura cyane kuko urugero nagwareka ndeke ndo kwivugaho tuvuga nk'indirimbo ya Kamariza humura Rwanda kubera iki nyuma ya genocide iriya ndirimbo wayumvaga ahantu hose ari mu kabari ari ahantu mu mamodoka y'abantu ari mu mazi y'abantu wumvaga humura Rwanda humura Rwanda hari ahantu yakoraga abantu aho hantu rero na kindi kintu cyahagera kitari art kitari ubuhanzi kitari ikinamico ikinamico ifite ubushobozi bukomeye cyane bugera ahantu ku mitima ibindi bintu bitagera biragenda bigatuma ubwonko butekereza ubwo bwonko bugatangira process yo kumva ibintu ukuntu bimeze ariko noneho wumvishe indirimbo irakubwita humura Rwanda humura ubuzima urakomeza humura ndaje nje kuba nawe uko guhumuriza mu indirimbo niko abantu bari bakeneye dushaka kubwira umuntu uti humura yego ariko iyo agumye yumva indirimbo iguma isubiramo hari ikimufashaho ariko rero no guseka nabwo ni ngombwa kuko guseka naza no emotions so nyuma ya genocide ikibazo cyabaye abantu baciye mu bintu byinshi kandi na n'ubu hari abantu batarafunguka ahantu bagifite akababaro bagifite ibikomere ariko iyo umuhaye igihangano kikamutwara ahantu runaka mu mutima we hari ikintu bibafashamo cyane
Hopa Zeda ni umuyobozi w'iserukira mucyo ry'ubuhanzi ubumuntu cyangwa se ubumuntu Arts Festival akaba turimo kuvugana ari muri leta ya Colorado hano muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri telefone kandi dufite n'abakunzi ba Radijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza Hopa Zeda nsengayire wirwe neza uri hehe
ni Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ndabanza gushimira uwo mubyeyi ndamushimiye cyane ku ikiganiro yemeye kutugezaho nashimira n'ijwi rya Amerika cyane murakoze cyane
murakoze nawe
nibyo iserukiramuco akenshi n'ikinamico biradufasha cyane mu bihe n'igihugu cyacu twanyuzemo nuko yakomeje kujya bivuga twari dukeneye ikintu gisa nk'ihumure rihumuriza imitima ya benshi urebye urugero iserukiramuco urugero ruriho mu Rwanda ubona ntabwo riragera ku rugero rwiza kuko akenshi abantu batabiha agaciro nk'uko bakomeje kubivuga ariko urebye nabaza nk'uwo mubyeyi yumvisha abizi cyane hari abahaye nk'abana baba bafite n'impano kuko biranga ko bifata impano ku muntu ubikina ku muntu utanga ubwo butumwa biciye mu iyo serukiramuco biko bisaba impano nabona se nk'umuntu hari abana tuba tuza bafite impano tubazi ariko barabuze uburyo bazamuka barabuze uburyo bakwagura impano yabo ngo bayiteze imbere mbese ni nk'iyo nama yagira cyangwa se ni nk'uwo ufasha yaba
urakoze cyane Nsengayire hopa zeda agerageze yego
nakomeza kubaza se mu maserukiramuco bakinnye ndibaza hari arahari n'umuntu ashaka nko kuyareba cyangwa se nko kuyumva yayabona gusa akenshi usanga ibintu biba biri aho ngaho abantu bamwe bakabyumva bakanabireba abandi bikabacika ariko kenshi hari ukuntu umuntu ashobora kuba yabishaka akaba yayibona murakoze cyane nimusuhuriza abantu bari kumva ijwi rya Amerika bari hari ku kimiro harimo uwitwa Habumuremyi Adrien na Diodone na Diane na Thomas
urakoze cyane
urakoze ibyo ntibyari birimo ariko ucishijemo urabasuhuza hope azagerageza usubize ibyo bibazo bya Nsengayire
imana na ima harganitse
yaravuze ku bantu bashaka kuba bafite impano ariko ntibabone aho bakoresha izo mpano zabo
inama nagira abo bana cyangwa n'ababyeyi babo ni ukuguma babafasha bakabatwara aho bumva ahariho hose hari ikijyanye hari ibikorwa bijyanye n'ubuhanzi nk'ubu ngubu uwo mwana niba afite impano ya muzike ubu hasigaye hari ishuri ryitwa Nyundo Music School so Music School iyo ngiyo baragenda bagakora audition cyangwa bagakora ibizamini bitagoye kugira ngo binjire muri iryo shuri ariko biba ngombwa yuko waba ufite impano wongeramo ikintu kijyanye no kuyiga kurushaho kugira impano ntibihagije kuyiga kurushaho birafasha ubu mfite impano yandika ntabwo nari kubikora mu buryo ubu nsigaye mbikora iyo najya mu mashuri ngo minuze mu kwandika amakinamico so nuko rero iyo mana afite impano ki ese ni ukubyina ni ukuririmba ibikorwa bijyanye n'ibyo bintu byose birihe bakabashyigikira kuko usanga abana kenshi na kenshi badusanga nk'ahariya kuri itorero mashirika dushyiraho ibikorwa bibafasha kumenya kwandika kumenya gukina kumenya kuririmba ariko baba bashaka nabyo ababyeyi benshi usanga batabashyigikira bavuga bati ibyo bintu urimo ntacyo bizakumarira ariko iyo ababyeyi babonetse bakaba n'abashyigikira birafasha so nk'iki gikorwa cy'ubumuntu Arts Festival ntabwo ari igikorwa kiba gusa ngo kibaye iminsi ngahe ku rwibutso ni igikorwa gifite na projects na project abarimo training in acting training in performance training in writing
ngo ni amahugurwa mu bijyanye no gukina kwandika
n'impano bafite runaka so uwo mwana niba afite impano mu mafilimu hari amashuri ubu ngubu basigaye ariho nka Africa Digital Media baragenda bakiga filming so bashakishe nabo bavuge batese ibikorwa runaka birimo gukorwa ubu ngubu mu Rwanda ni hehe na hehe ese nge mfite ubushobozi buye ese ndi muri filimu ese ndi umwandi ese ndi umukinnyi ese ndi umubyinnyi ese ndi umuririmbyi ngwa hehe birafasha
hanyuma umuntu yakwibaza wenda abo bana bashobora kuba bafite izo mpano yego bashobora no gushakisha aho bashobora kugenda kongera kuzibyaza umusaruro ariko mwebwe nk'abantu b'inararibonye mu bijyanye ni industry hari icyo mukora kugira ngo namwe mugerageze mujye gushakisha izo mpano zidasanzwe usanga abana baba bafite ariko ntibabone ubushobozi bwo kugira ngo bazigaragaze
cyane rwose nk'ubu ngubu urugero naguha hari nka filimi zakorwa mu Rwanda ikomeye yitwa Our Lady of the Nile maze igihe nkanje ngaho kuko ngushakisha abakinnyi bakina amafilimu b'abana batoya so maze igihe nshakisha abana b'abakobwa tuvuge bari mu myaka hagati ya 15 na 20 nahuye n'abana barenze hafi 150 ariko nubwo twashakagamo nka 30 kuba batangiye training ariko uburyo natwe turasohoka tukabashakisha cyangwa se nizi festivali ziza usanga haraba afite ubumenyi baza mu Rwanda gukora ama training ugasanga baradusaba abana bafite imyaka runaka bafite impano runaka tukajya hanze tukajya kubashakisha ari n'urunana na rwarigiye ruba rushakisha abantu bakina mu runana ari museke we haso biratandukanye bose abantu bose mu buryo bakora natwe mashirika umunsi kuwundi tuba turi hanze dushakisha abantu bafite imana
hanyuma nsegaye kubajije ikibazo cya kabiri ati ni gute umuntu yabona amaserukiramuco cyangwa se amakinamico byahise mu gihe cyashize kugira ngo abe yakongera kubireba niba atarabonye ubushobozi bwo kubibona
usanga dufite urubuga rwa internet rwitwa www.ubumuntuartsfestival rufite YouTube link sujye kuri YouTube link usangaho imikino imwe n'imwe tuba twashoboye gushyiraho so na nibindi bikorwa usanga ari uko bimeze ari Kigali Today bungubu hari iserukiramuco rya music usanga nabo ari ukuntu bagenda baproding ibintu byabo ku mbuga za internet na bundi buryo twari twagera nitwari twavuga ngo twakoze ama CD cyangwa iki ujya kuri za YouTube z'icyo gikorwa runaka cyangwa iryo serukiramuco ugakureba amakiripe mwanamwe
urakoze cyane Hopa Zeda reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Damiano wiriwe
wiriwe
uri hehe
gende hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ahagana he
ndi muri state ya Ohio
ikibazo cyawe
ikibazo canje ubwo nakunze uwo mama ibyo bintu yakurikiranye uko nasanze ari ibintu byaturemesheje twinjiye ingorane zo guhunga mu 93 ubwo tumaze kwegerana turi mu makambi y'impunzi Tanzania uziko ari abana bamwe baba babuze n'ababyeyi babagiriye mu iyo ntambara ikintu cabashoboye ni bene abo bazana amatiyatre yo kuririmba kugira ibikino bitandukanye ni ukuvuga baciye bugururaho ikigo bita Youth Center kijyanye n'urwaruka ubwo ni ukuvuga nko mu kuva 93 kugira 95 umuntu wese yari amaze kwibagira abo yaburiye mu ijya ntambara abari basigaye ari bonyine batagira ababyeyi bari bamaze kubyibagira ni nabo baciye baba nk'abantu bashize imbere muri icyo kigo na cyane cyane nk'abajya bari bahunze bava mu za kaminuza no mu mashuri yisumbuye nge nagomba kubaza nk'uwo mu mama ubu ari karakoreraho mu Rwanda cyangwa ari hanze y'u Rwanda
akorera mu gihugu cy'u Rwanda
rero
ariko afite n'ibindi bikorwa ajya muri ka hanze y'u Rwanda ariko reka mureka gusubiza nyuma wende umubaze ikindi kibazo Hope Azel
yego dukorera mu Rwanda uvuze n'inkambi unyibutsa ibikorwa bimwe tugenda dukora n'abandi bantu batandukanye hari igihe tujya mu nkambi tugatwara ibikorwa bya teatre biradushimisha cyane kubona abana barimo gukina bishima tuganira ku buzima bwabo bwo mu nkambi biradushimisha cyane kuko ni Imana iba yaraduhaye ariko iyo ubonye noneho ikintu irimo gukora mu bantu ukabona umwa wa mwana wiriwaho mu nkamba atari bujye ku ishuri yishimye akora yiga kuba umwa acrobat agasimbuka bakaririmba tugakorana na ibintu birashimisha cyane nkorera mu Rwanda ariko company yacu mashirika turanasohoka tujya hanze nk'ubu ngubu dukuye umukino witwa Africa's Hope twari Poland icyumweru gishize twakiniye Poland noneho navuye Poland nza muri Amerika so turatembera tuzanye no muri Africa Decide mu kwa 12 so turagenda pe turatembera dutwara ibikorwa hanze
Damiano hari ikindi kibazo ufite
ikibazo nagirenda bubaze ndumva rumuhanga urumva ko bagera kure nagenda bubaze bujya mu kirundi niho tuvuga je bujya ndumurundi na mu kirundi ho bavuga ngo yiza kurishihera ku nama uko mugira hanze kure nk'ibyo bihugu bikikije Rwanda, Tanzania, Burundi, za Congo n'Uganda hose murakorerayo
turahakorera hose iyo badutumiye ariko dufite ariko iyiserukira muco dukora rero yitwa Ubumuntu Arts Festival ibera hariya ku rwibutso rwa genocide ibyo bihugu byose nabyo turabitumira bikaza tukaganira ku bintu bijyanye n'amahoro mu biyaga bigari so ari Tanzania iraza ari Kenya iraza ari Congo iraza ari Burundi bose baraza ugazanga bazanye ibikorwa bijyanye n'ibibazo bacamo iwabo ariko tukungurana inama tukabiganiraho bakongera bagasubira bagakomeza ibikorwa byabo muri biteza bizana amahoro iwabo
oya ubona umugambi mwiza cyane uko ibyo bihugu byose bigenda bimwe bimwe byaraciyemo ibibazo mu mibano y'abantu usanga bitoroshe ubwo mbanje gushima ko mbaye ndavugana namwe bwa mbere kuri iyi radiyo y'Ijwi Amerika iyi nabikurikiranye ndamaze imyaka itari mikenda yikurikirana naho nari mu makambi y'impunzi radiyo narayihumba ku ino ndahamaze igihe gitoya cyane
Damiano turagushimiye cyane kandi ikaze cyane nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze cyane, murakoze.
Ugira umunsi mwiza.
Sawa namwe, muze mukomeze kuza mumpamagara mu biganiro nzokwama ndi hafi yanyu.
Muri Tanzania baga muye nkambi.
Nari mu nkambi biti Kanembwa.
Murakoze cyane. Ubwo mugire umunsi mwiza.
Okay namwebwe Imani bongera imigisha.
Hopa Zeda tukivuga mu bijyanye n'imirimo wakoze hari ibyinshi byabaye kuva mu mwaka w'1998 kugera hafi mu myaka ya za 2006 aho mu Rwanda hakinwe amafilime menshi cyane kandi nibaza ko namwe mwagizemo uruhare haba mu gushakisha abayakina ndetse no gufasha abazaga kuyakoresha mu Rwanda kuyayobora watunyuriramo muri makiya nk'amafilime mwebwe mwagizemo uruhare
urebye amafilimu yose nayagizemo uruhare kuko igihe yazaga ayo mafilimu bashakaga abantu bagerageza kumva gukina amafilimu mu buryo buri professional nibande so ndibuka ikigo cyaje mbere kuri mashirika kitwa cyaturukaga production company yaturukaga muri HBO ari company iba muri Amerika
bari baje
na Cinefacto baturutse muri mu Bufaransa bakoze filimu yitwaga Sometimes in April Sometimes in April ni mwoni chama mare kitwa Idris Elba
yoborwaga na Raoul Peck
na mbere nje nakozemo nk'umuntu ushakisha abakinyi ari kuna coachinga abantu gukinira filimu so nyuma ya Sometimes in April haje kuza indi filimu yitwaga Shake Hands with the Devil yajyanyaga n'amateka ya Romeo Dallaire wa mu UN commander abaga mu Rwanda so nyuma ya Shake Hands with the Devil haza kuza indi yakozwe na BBC cyo yitwaga Shooting Dogs yaje kwitwa na Beyond the Gates noneho haje kuza n'indi filimu yitwaga French Turquoise nayo yakozwe za Cyangugu haje kuza n'indi filimu igifaransa cyanjye cyakamye cyane nayo yaturukaga muri Canada so hamaze kuza amafilimu menshi noneho hatangiye no kuza ariko hari n'ayandi yaje yajyanaga n'ibintu bijyanye na filimu yabaye muri About Child Soldiers ya Uganda
abana bagize uruhare mu ntambara bakiri bato
Child Soldiers ariko abangaba bari muri cya kibazo cya Koni muri Uganda ariko baje mu Rwanda kugira ngo mbafashe gushaka abakinnyi bakina iyo filimu kubera yuko ayo mafilimu yose yaramaze kunyubakira cyo nakwita nka CV so ngayo ni menshi
hanyuma se byari byoroshye kubona abanyarwanda bajya muri ayo mafilme dore ko ntago byari bimenyerewe ko ibigo bikora za filme bikomeye cyane biza gukora za filme mu Rwanda warutanze urugero nk'ikigo gikomeye gitunganya kikanakora filme HBO
nago byari byoroshye na gato nago byari byoroshye wasangaga noneho nakora nkuko abandi ba casting directors bakora aho winjira muri biro ye ugahita ukina yakaguha amanota cyangwa saka yakwima ahubwo njyewe namenye ikibazo abanyarwanda bafite ndavuga ni rero ndabanza muhemo nabanzaga nkamuhamo ubumenyi nkamwigisha kubona akazi no mwigisha nkamubwira ni aya namagambo avugwa aya na aya ni action nakinwa wewe uvuga yanaya naya ni ugasanga muri script ndamwereka amagambo agomba kuvuga n'uburyo akinira kamera so nago nabahitaga nabahaga training kugira ngo babone akazi
ariko icyo gihe ibyo ngibyo wabikoraga wihishe ntago
niza nabikoraga nihishe ariko nabwiraga abayobozi banje icyo gihe nkababwira ni rero njyewe ndaza gushyiramo akarusho kandi ndashaka kubanza kubafasha kumenya ibi ni ibiki turimo kuko wasangaga nubwo adafite ubushobozi ariko ari umukinnyi nyatirere ari afite iyo mana ariko atazi neza uburyo yabyifatamo so muri ubwo buryo rero nabafashaga
hanyuma ngenda mfite amatsiko yo kumenya ibyo ari byo byose urabona transition yo kuva transition cyangwa se kwambuka ikiraro uva kuri theatre ikinamico isanzwe twari tumenyereye mwagendaga mukina impande zose mu gihugu kujya noneho ku mashusho atembera isi yose birumvikana ko ari intambwe nini mwateye kugira n'abantu bari ku isi hose mukazana mu kintu cya technology ikoranabuhanga kugira nibura abantu babibone iyo transition cyangwa se icyo kiraro mwambutse cyari kimeze gute kuva kugira bijye kuri filme bivuye mu kinamico
nabwo nabwo biba byose nakazi kenshi bisaba gukora cyane ariko bisaba nawe nanjye ubwanjye nguma nihugura kuko imikinire ya theatre mu ruhame siyo mikinire ya filimu so nanjye nashakishaga abakinnyi bakina muri mu ruhame ariko nabwo nafite uburyo techniques nanjye mfata kamera ngakoresha umuntu interview nkamufasha gukina role runaka nanjye nabyihayemo
nafasha
kwihugura ariko none ukuntu njyewe nakoze iyo jump nuko bamaye casting director nje nakoraga natangiye nka assistant ariko sinamubwira byose kuri nje nago namubwiye ngo ndi nanje ndi zobere mu bintu runaka rekada narihishe namubwire ariko ubwo nashaka gusa kumwibaho ubwenge so mba assistant wenda mukora ndebe uburyo abikora noneho filimu zose zakurikiyeho zose nangera kuzikora ariko iyo nambwe ni yari yoroshye ariko ibintu byose n'ubushake no gukora cyane iyo hajye mu bushake no gukora cyane nta kidashoboka
byasigiye iki inkinamico cyangwa se ubuhanzi nyarwanda
bwabateje imbere cyane nk'aba bantu bose bagiye bagira iyo experience iyo exposure nk'abana bamwe ureba uyu munsi cyangwa abahanzi cyangwa se abo twakwita aba celebrity mu Rwanda iyo ugiye gukurikira amateka yabo usanga baratangiye n'aya mafilimu ushobora gusanga yaragiye nko muri iyi filimu afite imyaka 7 ku myaka 12 akajya mu yindi ku myaka 20 na runaka ugasanga niwe yatangiye nawe kuba urugero wenda natanga ni nk'umukinnyi ubu ngubu witwa Asa ari n'umukomedien we one of the radio presenters kana we watangiye muri mashirika yatangiye ari umwana muto cyane mu mafilimu so usanga kenshi ubu ngubu amafilimu azi aribo abantu banza gushaka so byasize ubumenyi mu gihugu buteza imbere n'abantu kumva neza se itandukaniro rya filimu n'ikinamico mu ruhame bimeze bitari hari ubushobozi bisiga mu gihugu n'iterambere mu gihugu basiga ubusanga ubufite na technicians bakora ku makamera abatekinisi bakora ku muriro ujyanye n'ibintu bya filimu cyangwa se costume cyangwa se wardrobe cyangwa se makiyaje z'amafilimu ubusanga abo bantu bahari mu Rwanda
icyo gihe rero umuvuduko wasaga nkaho uri ku ntera yo hejuru cyane ariko nanone biza kujya hasi cyane ntago tucyumva filime nyinshi zikorwa ku Rwanda zikorerwa mu Rwanda
umuvuduko waragabanyutse ngira ngo kubera ibintu ntago biba byoroshye ni budgets ziba zisaba amabajeti manini cyane amafaranga menshi cyane ariko nubwo wagabanyutse hari izagumaga zikorwa mu buryo bwa documentaries mu buryo ugasanga agace kamwe gakuriye mu Rwanda cyangwa se akandi gakuriye mu kindi gihugu ariko ubu ngubu igitangaje kandi none ubu ziragarutse kuko nk'iyi filime aba Red of the Nile tugiye gukora ni it's a big future film izakorwa hafi amezi atatu urumva rero irimo abakinnyi barenze 100 izaba ikorerwa za Kibuye. Urumva iyo filime izajya kurangiza gukorerwa Kibuye. Kibuye yarateye imbere mu buryo bw'amahoteli, mu buryo bw'abaturage baho bazaba bareba ibikorwa bitangaje. So zitangiye kuza ubu ngubu filime zindi.
Iyo filime izaba ivuga kuki? Izaba
Our Lady of the Nile, sinzi ubundi wandusha igifaransa kubishyira mu gifaransa, ubundi
ni Notre Dame du Nil.
No, aha, so hari n'igitabo cyanditswe n'umudamu kizwi
n'umugore wacu wo kuruzi nire.
Aha, so iyo filime izirikana amateka yo mu Rwanda mu gihe 1970. Ni filimu yaberaga mu ishuri rya Katolike rya boarding ry'abakobwa bararagamo icyo gihe. So ni filimu nziza cyane, nekereza yuko igiye kuzana indi perspective ku mafilimu twagiye tubona, kuko amenshi wasanga agatangira igihe cya 1990, ariko iyi ngiyi izatangira muri 1970, igihumbi
mwaka kimwe 1970.
Yego, urumva rero izadutwara ahandi hantu.
Aha, hano hari ibi byose. Iyo muri ubu buhanzi mukoresha, yaba amafilime, yaba amakinamico, byose biza mu rwego rwo kubara inkuru, kubara inkuru muri rusange, cyangwa se storytelling. Ese mu Rwanda ubona bihagaze gute uyu munsi mu buryo bwo kubara inkuru? Mwaba mwibanda ku bintu by'ubwiyunge gusa? Mwaba muvuga nk'umuco nyarwanda wa kera, mukerekana uburyo ubukungu ufite? Hari izindi ngamba mufite zo kubara inkuru mu gihe kizaza, nk'igihe umuryango nyarwanda cyangwa se no mu karere umuryango uzaba wamaze kwisana, mukaba mwavuga ku zindi ngingo zitandukanye?
Mbere yuko ugisubize kimwe n'iki ngiki, ko ndibuka ubwo Raoul Peck iriya filime ye Sometimes in Apple yasohokaga, nari mu Rwanda ndi umunyamakuru icyo gihe, mubaza ibijyanye no kubara inkuru mu Rwanda, maze atubwira ko buri munyarwanda wari mu Rwanda muri 1994 inkuru ye ishobora kuvamo filime. Komeza rero unasubiza ibyo ngibyo.
Buri munyarwanda afite amateka ye yava mu filimu mu byukuri. Nibyo njabwira abandi, mu Rwanda nubwo ari igihugu cyanjye, ariko njye nsanga u Rwanda narwo ari ishuri, ari ibintu byinshi niga ku Banyarwanda, mwanjye nk'umunyarwanda. Navuga iyi nkuru yawe yazamenyekanye. So birimo biraza rwose kubera ibikorwa bintu runaka birimo bigenda bitera imbere, kuko ubu ngubu abantu bamenye ngo nitutavuga inkuru zacu nk'abanyarwanda, abandi bantu bazajya baza bazivuge nabi. So muri urwo rwego uravuga uti aba bavuze ku bintu bijyanye n'akababaro, amateka ameze gutya na gutya, ariko noneho hari ibintu bijyanye na tekinoloji, hari ibindi bintu birimo kugenda biza mu Rwanda. Urwanda rumaze gutera imbere, nituba tuzivugira inkuru zacu nta wundi uzazivuga. So harimo icyo kintu gitangiye kuza ngo nitutavuge inkuru zacu nk'abanyarwanda mu buryo tubireba, mu buryo tubibona, nago rero nta wundi uzazivuga. So icyo kintu njyewe ni icyo kiri positive cyane, kubona abantu bose batangiye guhaguruka kuvuga inkuru zabo. So inkuru kugira ngo ibe inkuru igomba kuba authentic. So kugira ngo ube authentic, ntabwo wahora uvuga ibyavuzweho inshuro nyinshi, ushakisha ibindi bitari byavugwaho.
Hope mu Rwanda ariko ukurikiye mu muco wo mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi, kenshi na kenshi usanga mu kubara inkuru hari ibintu bafata nk'imiziririzo, tuvuge nko mu gihe cya genocide. Nk'abagore baba barafashwe ku ngufu, abana se base basahuye cyangwa se bakica, usanga kenshi na kenshi ubu ngubu abenshi batarava kuri icyo kintu cy'ingoyingo bibavemo bavuge iyo nkuru. Kandi ni inkuru zaba zikomeye, ni inkuru zakigisha isi, ni inkuru zirahungaho, ziraho mu Rwanda, ziri mu Burundi, ziri muri Kongo, ziri muri kariya gace kiwacu. Ese mwaba mukora iki kugira mube mwakangurira abantu nibura gutinyuka kuvuga izo nkuru?
Izo nkuru zitangiye kuvugwa, ariko zitangiye kuvugwa hari abantu batuvuge nka Honorable Edward Bamporiki, hari filimu yakoze The Long Coat. it was completely different perspective yari ifite undi murongo ivuga kuri your side of the story so njewe necereza yuko uko abantu bagenda bagera ubushobozi cyangwa bwo kuvuga izi nkuru na kintu na kimwe cyakizaba ahagarika kuzivuga kuko ibintu byose bigira igihe cyabyo so igihe cy'izo nkuru nazo njewe ndabona zitangiye ahubwo kugenda ziza buhoro buhoro
ari n'abagore bagiye gutanga ubuhamya Arusha bo mu karere bo muri bagiye guhamya cyangwa se gutanga ubuhamya ku rubanza rwa Akaezu babakozeho inkuru ndende yiswe the uncondemned ngira ngo nayo ivugwa ku uburyo bafashwe ku ngufu bahemukiwe ndibaza ko nkuko warubivuze batangiye kubivuga ariko hari umuntu twatindije kuri telefone Michel umbabarire wirwe neza
nitwa Rui Michel nakobore cyane kandi ndakumva neza cyane
ikibazo cyawe
ngenda babaye
babajwe niki
gose mumbarire iyo mundise uwo mutumirwa yavuze avuga mu Rwanda kuri 94 avuga iyo filime ni 94 nese numvamo yavuze ngo narumudarije ndoje numvamo iyo ngishye mu darere nibuka operation kiri kwaje none ndibaza ariko iyo filime bashaka kutwereka bakadukinira operation kiri kwaje yakoze hariya we yari iri ndoje avuga se iyo mu darere bashaka kutwereka filime nuko yo gutya nyabwo n'amaso bakatwereka ukuntu uyu darere yagiye bakabikina ukuntu yagiye agasiga mu Rwanda n'ikika abantu bashira yoherejwe na Woni abantu bagashira vurema rumodere avuye mu Rwanda kare mu Rwanda afite ingufu yoherejwe n'ingufu akigendera bashaka kubikwereka
urakoze Louis Michel hopa zeda sinzi ko muri iyo filme ya Romeo Dallaire Shake Hands with the Devil sinzi niba ibyo bigaragaramo ariko
icyo ni biragaragara rwose yajya no kuri internet akayigura cyangwa se akayishaka biragaragara ahubwo ni nayo mpamvu yahisa ko iyo filme kuko impamvu yakoze iyo filme bamusanze ashaka kwiyahurisha urozi renze eshatu muri Canada aravuga ati amateka nina yavuga azampiramo so Shake Hands with the Devil irabyerekana nazo operation turukwazi zose zakozwe kuko ari none iyo filime operation turukwazi rahari yarakozwe so byose birerekanwa
aha ngaha rero ko hari ikibazo Louis Michel abajije numva ko bishoboka kuba muri iryo serukira muco bingaru inyuma ku iserukira muco mukora mwaba muzenguruka mu gihugu cyose mukerekana amafilime aba yarakozwe nkangaya mukaba mwahindura mu kinyarwanda kugira ngo abaturage babashe kuyumva
iserukira mu cyo rya filime nago ari ngiri ritegurwa na Rwanda Cinema Center niba bakora iserukira mu cyo rya filime kandi numva ayo mafilime bagenda bayerekana ahantu hose mu Rwanda no mu bindi bice njye iserukira mu cyo nkora ni iserukiro ryo gukina amakinamico mu ruhame
murakoze cyane Edis
Nzinibara iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwano i Washington DC muri kumwe nange Edi Rwema na mugenzi wanje Placide Magambo reka Hopa Zeda afata kanya anwe ku mazi hanyuma tugaruke
Niburi kiremwa muntu Reka umutima wawe wusura ubumuntu Herega nicyo waremewe kuba umuntu nyawe Biharanire
Je viens vers vous comme l'esprit de l'humanité Mélanie, laissez-moi vous les faire découvrir Oumounou oh, niyo nyingi yo kubaho neza kubaharanira bizatuma duhindurisibe paradiso
hata mawimbi ya giza yakikuwa utavuka kwa neema mkono kwa mkono tukitembea sote mahali wimbo za upendo zati wa juu
Iyo ni indirimbo ubumuntu ni indirimbo yashizwe hanzwe na ubumuntu Arts Festival iyoborwa na Hope Azeda. Hope twavuze ibintu byinshi bitandukanye birimo ikinamico gukina za filime ndetse n'ibindi ariko hari n'ibindi bintu mukora birimo bya za choreography cyangwa se imbyino z'uruvange ndibuka mu mwaka w'2014 ubwo hibukwaga ku nshuro ya 20 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mwakoze izi mbyino mugaragaza amateka ya genocide kuva mu gihe cy'ubukoloni kugeza aho igihugu kigeze muri iki gihe kubikora mutanga ubutumwa ariko mutavuga byo mubikora gute
urebye umubiri wacu burya ni karamu umubiri wacu ni karamu kandi ujyanye ibintu bijyanye n'amateka ya genocide ni ibintu bitoroshye kubivuga cyangwa kubikina so hari aho usanga ushora kuririmba inkuru runaka ariko araho usanga ugasanga nufite n'amagambo yasobanura icyo kintu ugakoresha umubiri so expression y'umubiri ifite ubundi bushobozi burenze kubivuga mu muvugo cyangwa mu kubiririmba so nkabira tuba twarakoze nko muri stade ni ibintu bijyanye byitwa mass choreography urabanza ukareba ahantu ugiye gukinira ukavuga uti ni ibintu ugomba gukora bijyanye na display ijisho rirareba iki ese ijisho ni gute wavuga ukuntu abantu miliyoni bapfuye mu minsi ijana ni gute wabikora mu munota umwe utanabivuze so, icyo gihe urafata abantu bose bakaryama hasi bakamera nk'imirambo inkuru ibitambutse mu kanya gatoya kandi wakoresheje umubiri utanabivuze so ni muri ubwo buryo tubikora amateka yo yonyine arabyiyandikira ukavuga uti ni gute twavuga iri jambo ni gute twavuga 1 million in 100 days cyangwa miliyoni imwe y'abantu mu minsi ijana mu munota umwe
binyibukije
ufite iminota 20 kandi turimo turavuga amateka arenze imyaka 20
binyibukije mu bahanzi ba kera baba mu Burayi muri Amerika hari indirimbo bigeze kuririmba ngo the sound of silence rimwe na rimwe ni nkuko bavuga ngo amagambo ntabahagije cyane ntabwo ahagije no mu Kinyarwanda barabivuga ko amagambo adahagije kugira ngo usobanure ibyabaye ibi bintu mubishingira kenshi na kenshi iyo mubivuga mubisobanura bifasha ababikora bifasha ababibona mubikora gute kugira ngo mubisobanure muhurize hamwe mwumve ko muhuriza hamwe bivana abantu mubabaro bikabajyana mu byiza ese ibi bintu mwagiye mubyevaliwa gute mugiye mwatangiriye kubikora
biradufasha kuko bituma bitwara ubwongo bwa cyangwa ibitekerereze yacu ahantu runaka ugatangira nawe ukabitekerezaho ariko noneho yakoze nk'iyo shusho ukavuga uti abantu bapfuye benshi mu gihe gito runaka iyo shusho uravuga uti ngiye transition ntabwo abantu wabasigaho uravuga uti niki cyabaye nyuma y'ibi niki cyaje kuza uhajemo kuza kurokora abantu uhajemo kuza gukora ibi nibi sibyo byenyine ni abantu babibonye bibazanira ihumure ariko iyo urimo gukena nibi bintu ugenda uzirikana ibyo bintu bya transition ese umuntu ndamukomerekeje aha ese umuntu ndamutonetse kuri iki gisebe ni gute mahuha guhoro buhoro na n'indirimbo cyangwa se na body movement byonyine hari ukuntu inkuru yo yonyine igutegeka ibyo gukora
hopa zeda kubikina ni kimwe ariko kugira ngo wa wundi ubireba ubwo butumwa bumugereho abwumve nacyo ni kindi mubihuza gute
ni kindi ariko urabona ibintu urabona ikinamico cyangwa ibintu dukina ni nk'inderwamo y'abanyarwanda ni nk'inderwamo y'ubuzima ni nk'inderwamo ducamo so ari natwe tubikina turi abanyarwanda turibaza tuti se abanyarwanda hano barabyakira bate so niyo mpamvu usanga harimo umutoza ahagarara uruhande akishyira muri za nkweto za wa muntu uzabureba noneho hari aho mvuga ni
ariko
umutoza icyongereza aha hantu ashobora kutahumva ni gute namufasha kubyumva aho noneho tukicara tukabihimba uburyo wa munyarwanda wundi utumva icyongereza cyangwa igifaransa yabyumva
ariko
nk'umutoza wishyira mu nkweto za wa muntu ureba kandi ukajya kubona ukabona birahuje
ariko icyo gihe uwo mutoza abazi ibyo ari byo
None nk'abantu baturuka
niyo mpamvu uri umutoza ntabwo utoza gusa abantu barimo gukina wishyira no muri za nkweto za wa muntu uzaba ureba niyo mpamvu usanga iyo ugiye muri theatre ahantu bakenera amatheatre usanga umutoza kenshi yicaye mu ntebe y'umuntu uzaba ureba
hope reka duhe undi udukurikira witwa Nshimirimana nawe kugira twumve nibura icyo ikibazo agufitiye Nshimirimana uratwumva
mwiriwe neza Edigwema
ya mwiriwe ni Placide Magambo na Edigwema
ikibazo cyawe magambo make cyane
nagomba kubaza uwo mutumire yuko boba bafise uburyo bukwiye bwo gutohoza iyo izo nkuru ziba byarabaye muri ico gihugu niba ashoboye kubishikiriza abantu benshi hanyuma handi nashaka nakunze ibyo bikorwa ariko barakura nashaka kubasaba ariko bohiga abantu babafata mu mugongo gose bakaburyo buboneka bakazabara gerageza kwandika kahise k'igihugu kubera ni ibintu bishobora gutuma abantu benshi bamenya kahise k'igihugu.
Urakoze
cyane. Kandi ka kabiri nagomba gushimira abafaraso babiri bariko barakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ikibazo cy'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu.
Urakoze cyane. Icyo ni ikindi kibazo.
Ihangane reka agusubize ikibazo azera ikibazo wacyumvise.
Nabo nacyumvise neza.
Yasobanuraga iki kibazo arashimira ibyo mwagezeho ariko akavuga ati
uburyo mumenya niba amateka muvuga ari yo
icya mbere cya byose hari ibyiciro ducamo mbere yuko dukina ibi bintu hari wikiri icyiciro cya bisaki cy'ubushakashatsi none iyo dukoze ubwo bushakashatsi tuva kuri icyo cyiciro tukajya ku cyiciro cyitwa pre-testing ni ukuvuga ngo bya bintu twakozeho ubushakashatsi ni gutya dushaka kubitegura ni gute tubisubiza mu baturage kugira ngo batugire inama so dushyiraho groups za focal groups zikabanza zikareba ibi bintu bimeze gute ese tukanabibakiniramo mbere ko tubikinira abantu benshi bakatugira inama so natwe ntabwo turi bashasha turabizi buri muntu abafite uburyo yaciye mu nzira ze z'amateka so ntabwo twavuga ngo tuzi ibintu ijana ku ijana tugerageza natwe kwegera ababizi kuturusha kugira ngo batugire inama
Hope Azeda umuyobozi w'itorero Mashirika ukaba unayobora iserukiramuco ry'ubuhanzi uwo muntu cyangwa se uwo muntu Arts Festival tuvuganye uri mu mujyi wa Aspen mu gihugu cya Colorado nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wa High Radio ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
urakoze cyane hamwe mwakoze kunumira
urakoze cyane nshimire abakunzi bacu bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro Placide Magambo nawe wakoze cyane
Edirwema
muri studio ya Karindwani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryo herwe na gahunda za radio ijwi rya Amerika
As I sit and watch time pass by, my soul cries for songs of love, one world, one for all.
reason to live, a reason to be, yeah.
Chitone mtu mukama ya chitone ngachanja ulo oh chiwavu inzo kusinge mirala na yeti singo kunuma omomu inza tubuzanyisa tweteko pawe
mandeko boya toti ya makasi ya bolingo elongo boya na mema bino na mboka ya bosangani ya bosani sani pebo beto tutambola elongo tola kisani